dad.
Umbiza phambi kwaleso sikhungo ingena mngane, ingena mngane. Yesu mqobe ngamafutha anwele, Yesu beka isandla sakho phezu kwami, ungene ngibe ngcwele.
Oh, give up. Oh, give up. Oh, give up.